and that's not the deck, not the place. If you want to pass back, I come by the case. Oh, that's why we place baby face. She came good time, happy no stress. Now that you are, moyo wangu gonjwa keni wewe. Ijapo pata matibabu, maswali yote wendo jawabu. Oh, that's shake up your mama. Kwa jisu unavoni pumini wenga mama. Sio focha ni la bando. You mami chiki swasi mpangu wa kando. Ah my baby, tizani utamu wezi katana. Muna nichanganya, unomba nipe kama jana. Nipe kama jana, mbona kama wanateseka. Tunajopenda na na wapendi. Ndo kwanza penzi tunainjika. Ah baby, baby, mbona kama wanateseka. Tunajopenda na wapendi. Ndo kwanza penzi tunainjika. Yani ni wewe sikufata sura tabia nini kwa mimi. Toka kitambu ulingala kama zile nini. Ulivyojua na kupenda ukajisogeza. Chupo kajibu kama vile unajitangaza. Paka tabia tukapatana kama miujiza. Do le mi fa solati. Do ti la so famile. Jinsi tunavyofanya chumbani wawili. Anataka bodi mpaka maoni. Kibiringa haoni haya. Anavaa kodi. Tukiwa palodi. Hiyo pasili ya zika malandi lodi. Mbona kama wanateseka. Tunajopenda na wapendi. Ndo kwanza penzi tunainjika. Ah baby, ah baby, baby. Mbona kama wanateseka. Tunajopenda na wapendi. Ndo kwanza penzi tunainjika. Yani ni wewe unini.